Studio 4.12. Wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima moto. Wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima moto.
Wanasema nimekuwa adimu kama mabega ya nyoka. Sio lazima stimu niko shega niko proper. Sio lazima simu kiwa studio focus. Ni lazima pia bila nidhamu utasota ni few. Front you get hit like a blunt. I never count the days, I make them count. If you don't know a nigga then ask around. I knock him out, they call me the fat man Pacquiao. Wanasema obi kwa mdundo mkali unauwa sana na unauwa drama za wala njama za uwa sama. Wanakuwa ndama na fosi simba je kuwa ndama. Kami popote imba ya kote mauwa sama. Wana wachama ni napochana wanashanga. Wana wawana konyo mwanana na nyingi ra. Wana kuhama unapokwama na kuchaka. Wana kukana na tutukano mbaka bala.
Wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima moto aise. Wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima moto aise.
Look, chuki kwangu haina dili hata kidogo. Ni sawa na muuza sura kwa mnunua visogo. Mbwembwe zina same zake bwana mdogo. Ndo maana ho baby shoko unapwenda kukata gogo. Kata shobo kwenye mchongo wa peso. Bongo chekeche msi wa bongo. Bongo ndo na tutesa na unachekesha. Kau nadhani hongo ndiyo rotation na wapa pressure. Pena msongo wa mawazo na kesha. Yeah, si unanipata vizuri. Haters ampati kitu kabisa hata sifuri. The game is on lock, my nigga mendo kufuri. I'm with the king of bongo flavor, sa vipi nspate kiburi. Ni lazima heshima uweke hapa. Mistari nyevina habari sina minazi saka. Nasipo hima kama dina ya mashaka. Nipo wima na wakija na wazima na wakata.
Usnone labda mwana nipo simple. Ukafikili labda mie kanjanja. Ulipo shindo kwepo mie nipo. Nisha wapita mbali baka wajanja. Nipo mbali pro, oh, hawezi hata kwenda na misambamba. Nipo mbali pro, oh, 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 oh. Hey, wacha moto tuwashe, na hakuna wakuzima moto.